Ekitongole ekivunaanyizibwa ku bamusigansimbi nti Uganda Investment Authority ekifalaasidde abakola emirimu egy'enjawulo mu bbendobendo ly'e Masaka naddala abasuubuzi okulowooza ennyo ku ky'okwetandikirawo amakolero amanene bave mu kulowooleza mu bukolero obutonotono bwe balina mu kiseera kino. Amagezi gano gabaweereddwa ssentebe w'olukiiko olufuzi oluddukanya ekitongole kino Dr. Robert Kamanywa mu nsisinkano gy'abaddemu n'abasuubuzi okuva mu bbendobendo lya Greater Masaka abadde ku hotel ya Brovard mu kibuga Masaka eyetabiddwamu ebitongole bya gavumenti ebiwerako okuli banka ez'enjawulo NEMA URN ebitongole ebirala nga mu nteekateeka eno mubaddemu n'okutongoza ekitabo kibatuumye Greater Masaka Investment Profile ekigenda okuyambako bannabizinesi mu bbendobendo lino okwekulaakulanya. Dr. Robert yagambye nti balina okukozesa omukisa gw'ebyo ebyetolodde ng'ennyanja, ettaka n'ebirala okusobola okutumbula emirimu gyabwe nga bebiyambisa bulungi. Mu ngeri y'emu eno era Dr. Kamanywa alaze emikisa egiriwo egy'abamusigansimbi bannamasaka gye balina okwetegereza obulungi nga tebannatandika kusiga nsimbi mu bintu eby'enjawulo.
Ladies and gentlemen, transform from small scale businesses to large scale businesses. If you can't transform to a large scale, transform to a medium level business. But go manufacturing. Abachina bachikola ne babera successful. Era ndoza lwaki vision bana abasajja benaale mu jabanja na yenda bagamba nafuka kugenda muki mu makolero kati. Betanko kulaba ki amakolero. Era nga bwengambi kali akantu ke ngambi nti wadde amakolero tugogera ku twagala amakolero gabere nga gali Masaka nga nambo bannamasaka mukoze ki. You are participating. Confidi voyage wano. Abasajja wanye bagamba kati muli mbuzi ku nkondo yaayo. Tetujja kuba waddagala. Tetwategera nti tufudde bannange. Mwatandika ne mutandika simanyi kufumba biki? Jinga tuwanyize Covidi. Kubanga bali bakoze eki? Basibye. That was a lesson to us.
Mbaka wa government atula mu kibuga Masaka Ahmed Washaki kusano mbaka wa government mu district ya Sembabule Jean Francis Kagayi basinzidde wano ne bategeezanga we baline essuubi eddene mu nteekateeka eno egenda okwongera okusitula enkulaakulana mu bitundu byabwe.
Investment plan eno egenda tuyamba eki eraze wa wali emikisa awasobola okusikiriza bamusigansimbi abava ebweru naffe na bano abaffe ab'omu Masaka wabwe baba balina ssente we bayinza okuteeka ne batumbula emirimu egikolebwa nga okufulumya ebintu ebikoleddwa wano mu ggwanga ng'ate bukikoleka nga badde makolero baki kireetera emirimu okweyongera wano ate n'ebyenfuna byaffe wano mu Greater Masaka ne bitumbuka.
Twateeseteese ekitabo ekigenda okutambulirwako mu kitabo ekyo mulimu buli disitulikiti kyeyina okusikirizaako musigansimbi okugeza nga ZRDC w'e Sembabule. Tuli bantu abalina amata amayitirize ennyo naye tubadde tugatunda olukamibwa mu nti tuteeka mu kkuula ne gadda Kampala. Naye kaakati naffe twagala bannassembabule okulaba nga omutindo ogugongerako gulina kubeera mu Sembabule mwennyini.
Abamu ku bannabizinesi abakakalabiza emirimu gyabwe mu kibuga Masaka okuli nannyini wooteeri ya Hotel Brovard amanyiddwa ennyo nga Hajjat Sala Nabukalu Kiyimba kw'ossa n'enjawuzi ya siini omutandisi wa kampuni ya Matrin International basinzidde wano ne balaga okusoomoozebwa kwe bayitamu omuli emisolo egisusse obungi kw'ossa n'obukwakuliza obusibwa ku bantu naddala abaddukira mu banka okwewola ensimbi ekirese nga bangi ku bo balemesedde okwewola ensimbi okwongera mu bizinensi zaabwe kyokera bano basabye abantu obutatya kusoomoozebwa nga kuno wabula abeenyigire mu kutandikawo bizinensi basobole okwekulaakulanya.
Abantu gye bali abakozi osanga omwana oyo atunda ebinyeebwa ku kkubo kiba kyangu okugaggawala kubanga atandika na mutwalo n'addamu ebiri n'addamu esatu. Abantu baagala okuyambibwa naye nga talina waakola ki watandikira sente muziyina naye abantu tebakikola ki tebazimanyi naye nga basinga kuwa bano abanene
business era erimu okusomozebwa nga ebintu ebirala birina okukola ki webiri n'ekisinga obukulu ngeri kijokola ki byomanubalirwa okola okukivaamu kuba abasinga tujja kukaaba nti misolo gibuliwamu sijaga nti ni bizinesi mukamulimuli misolo naye ngeri kijokola kyokyandoli nga waawo ekibajetingidde omusolo gwadde mu budde nga gukyali mutono nga tulinakuzaala magoba kwegamba ekintu olina kikolera mu budde bwakyo.
Kwa banki nkuru ya Uganda Prosy Namala asinzide ku mukolo guno najukiza abantu okwongera amaanyi mu kugatta omutindo ku bintu ebikolebwa kuno wabula asabye ba RDCs n'abakulembeza abalala abakwatibwako okwongera amaanyi mu kusomesa abantu ku nteekateeka za gavumenti ezigendereddwamu okubakulaakulanya.
Aba RDCs bakoze omulimu omulungi nnyo ku nsonga ya PDM era abantu banaganda Bugaanyi n'enjagala okozesa akazindaalo kano tusaba mwogerene ku gavumenti programu endala oyo abasobola okwewola abasobola sente nyingi gye bali tonabo n'ezo programu za gavumenti zona tutambule nazo n'ezaffe eza banka za gavumenti abantu batobe babeera obulungi ba RDCs omulimu gwa sekiti tujja kuba mutono nnyo gavumenti yateekawo ensawo okuyamba abalimi abalunzi abagattako omutindo mu by'obulimi n'ebyobulunzi.
Mbazira Yasini okuva mu kitongole ekiwooza ky'omusolo ekya URA asinzidde wano n'ajjukiza abantu okusasulanga emisolo mu budde olwo nno balemenga kutaataaganyizibwanga. Yabadde omugenyi omukulu ku mukolo guno amyuka akulira enteekateeka ya Operation Wealth Creation mu ggwanga Brigadier General Godfrey Muwanguzi asinzidde ku mukolo guno n'alaga nga waliwo essuubi nti bannamasaka nga beeyambisiza ekitabo kino bangi ku bo bandyejja mu bwavu era wano w'asinzidde n'asaba na business mu bendobendo lino okuddukiranga eri yafeesi za gavumenti singa beera bafunyemu okusoomoozebwa kwonna.
Singa siyingidde mu nteekateeka ya gavumenti y'enkulaakulana eyitibwa NDP4 enkulaakulana pulaani eyokuna obadde ofuna mutwalo obadde ofuna emitwalo kkumi ogenda kubisaamu gavumenti kyesuubira bannabuddu oba kuleeta Masaka kyebalina okweyambisa mu nteekateeka eno ey'okukulaakulana n'emikisa egiri mu kitundu kino kwe kujja ebiri ku lupapula oba ebiri mu kitabo buli omu abitwala abiteeke mu nkola. Tuva mu sigansimbi abakuŋŋaanya olwaleero tumanyi nti balina ebirowoozo byabwe buli omu alina ekirooto kye ekyokukulaakulana naye obubaka nzibu nyinza okuvawa nti bw'oba nga olina ekiruubirirwa kyo oba ekirooto kyo kigobe okutuuka ku nkomerero beeyambise ofiisi za gavumenti zonna we ziri abaweereza ba gavumenti we bali okusomoka oba okuvuunuka ebibe n'ebibasoomooza mu buweereza bwa gavumenti ate era babeere nti bw'oba olina akusingako mwebuuzeeko.